se kubula kamugu ebyo bizibu byabwe tebikwata konze mukama yampa yampa nyo mazima siwana gabalala bwe bawane biyiye byobwongo bebi bino binjogera biva ku mutima gwange bwetunula mu maaso omuntu omuyonja ngemunye kalwaki sikuwanako omulungi lero waliwo lwomwenya endaku nezimulisa era nze omutima muno ensi nina mukwe kanyimba kuliriza bulungi mukwano ndi kukwe olikawoowo wakasingayo bulungi
mulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo wakasingayo bulungi
kenkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu uli kawoowo wakasingayo bulungi
kenkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera akawoowo wakasingayo bulungi
kenkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu oli mulungi hani ekyo nkiddamu emirundi gye njagala abampita omuyaye mulwakuba nkutijjisa buli wamweyo gye ŋŋenda baleke aniira bakaki bwe buli kibutina nabisanyuli basanze buli lwotemya ofumita ku mutima bwe weekyusa nkuwulira mu lubuto fuuse ebbebi mukwano naye mukama yampa omuntu atalina lubono ate ne bw'okuba tamanyi kulumya omuzingo omutali njuki sirumaana yate mulimu mubisi amazima obulungi bulinane bwe banyange kusinga bweru oli kawoowo wakasingayo bulungi
enkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagoberera kawoowo wakasingayo bulungi
enkulira nekumuza maaso
kano kenyambala buli omu nagw'amatu omusana gubule obudde buziba ne bumala emyezi esine wekyuka ngekiyenje kigoba enkoko nibeerawo kati kabalekane akayita kati nkoneye mukwano omusana gubule obudde buziba ne bumala emyezi esine wekyuka ngekiyenje kigoba enkoko nibeerawo guma mukwano niberawo guma mukwano niberawo